萨玛拉帕玛里巴萨巴拉玛巴巴玛萨玛拉帕玛里巴萨尼日萨日尼萨巴拉玛巴巴玛萨玛拉帕玛里巴萨尼巴玛巴达尼达阿达扎索那里阿达扎索那里阿达扎索那里
¡Gracias! Bari 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 b Father Bacadama, Father Bacadama, Cadama, Father Bacadama, Father Bacadama, Cadama, Father Bacadama, Father Bacadama, Father
Bacadama, Father Bacadama,
Karama, Karama,
Karama,
Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama, Karama,